Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38.
Habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye.
Karibu kae. Hallelujah.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Now, ladies and gentlemen, hizi anazungumza anasema ni habari za Yesu Kristo wa Nazareti. Jinsi ambavyo Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. So, two ways that God anoints men. He anoints them by Holy Spirit and he anoints them by power. Namna mbili ambazo Mungu anawapaka watu mafuta. Anawapaka mafuta, moja kwa Roho Mtakatifu, mbili kwa nguvu. Now, nimeviseparate hivi vitu makusudi. Kwa sababu ingekuwa ni kitu kimoja, angekiandika kimoja. Ameviseparate makusudi kwa sababu alikuwa anataka tuvione vyote kila kimoja kwa upekee wake. Kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Alafu, vile vitu vikamfanyeje? Vikamfanya atende kazi njema.
Yes.
Na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Kwa hiyo, ili mtu atende kazi njema kwenye maisha yake, ili mtu atende kazi njema au afanye mambo mema yanayoeleweka. Nakumbuka, nikisema kazi njema au mambo mema, sio charity works. Nikisema kazi njema au mambo mema, manake to produce what is good. Kuzaa kazi njema. Asifanye kazi za kukosea kosea. Asifanye kazi zilizo mbaya. Kuzaa kazi njema, you can go beyond kazi za kusaidia jamii yake. Bringing solution to the society.
Yes.
Solving problems in the society. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Sema Bwana Yesu, ninaomba unipe mimi kufanya kazi njema.
Bwana Yesu, ninaomba unipe mimi kufanya kazi njema.
Do you know people are paid by having solution based matters, service kwenye jamii zao. Mungu alituweka duniani ili to what should I say? Let me put it in English. God put us in this world to better the world. If that is proper English. Mungu alituweka duniani ili kuifanya dunia iwe bora. He put us to make the world better. He put us here to make the world better. I will tell you why. Mungu alituweka hapa duniani so that we can better the world. Now, kila mmoja wetu anatakiwa ajione ana nafasi kwa nafasi yake, na naomba hii uichukulie serious. Naomba uichukulie kutoka ndani ya moyo wako kwamba mimi personally, kama mimi, nina nafasi ya kuibetter the world. I have a chance, au nina jukumu. I have obligation to better the world. Say, I have obligation to better the world. Not just to make the world better, to better.
Yes.
Natakiwa kuibetter. Amen. Sema mimi ninalo jukumu la kuifanya dunia iwe bora.
Mimi ninalo jukumu la kuifanya
dunia. Au ninalo jukumu la kuiboresha dunia. I have assignment by God. I have assignment by God to better the world. I have to see that every day. When I wake up in the morning, I have to see that. Natakiwa kuona hiyo kitu. Na kwa nini natakiwa kujiona hivyo? Kwa sababu nimeona. Kwa hiyo huduma ya Yesu haikuwa tu ni huduma ya uponyaji. Angalia neno kazi njema. Angalia neno kazi njema. Lina maana kubwa. Kwa maana yake Jesus was doing more than healing people. Lakini ukimwaza Yesu kwa haraka haraka, unaweza ukahisi tu Yesu alikuwa yuko duniani kwa ajili ya kuponya wagonjwa, kuponya watu. He was there to better his society. Jesus was there to make his society better. I tell you the truth, I'm kidding you not. Jesus was there to make society better. Na moja alivyowafanya watu kuwa bora, Jesus changed men. One of the reason why Jesus anaonekana kuwa kiongozi bora wa miaka yote wa mda wote ni kwa sababu impact yake alifanya kwenye maisha ya watu. sio kwenye vitu tu, kwenye maisha ya watu. Amen.
Amen.
Ukibadilisha watu na wafanya watu kuwa bora zaidi.
Yes.
Na unafanya mji kuwa bora. Watu waliobadilika wanafanya mji kubadilika. Watu walio bora wanafanya mji kuwa bora.
Yes.
Mtu mwenye akili bora anaifanya nyumba kuwa bora. Ndoa sio kitu peke yake. Ndoa ni watu. Wale watu wakiwa bora, ndoa inakuwa bora.
Yes.
Useme ndoa zinavunjika. No, watu wamevunjika. Marriage are not broken. People are broken. Then they are broken marriage. We have broken marriages today because people are broken. If people are healed, then we will have healed marriages. So we don't heal marriage, we heal people. We don't change marriages, we change people. If you take a broken man, putting him together with a good woman, ili watengeneze ndoa, they will break it again. Kwa huyu broken man asipotengenezwa, ataenda atavunja ndoa nyingine, atavunja ndoa nyingine, na nyingine, mpe hata ndoa sita. Ndoa zijitengeneze zenyewe. Ndoa hazivunjiki, ila watu ndio wanavunjika. Kwa kama watu wako broken, kama watu wamevunjika, hawawezi kutengeneza ndoa iliyoungana. Iko hivyo kwenye jamii. If we have broken people, we'll have broken society. Kama tuna watu waliovunjika vunjika, watu walioharibikiwa, tutakuwa na society hizo haribikiwa. Mitandao ya kijamii haina shida, ila watu wanaoiendesha ndio wana shida. Maadili hayana shida, ila watu walio na hayo maadili ndio wana shida. If we have broken people, we will have broken society. If we will have wealthy people, we will have wealthy society. Jamii ni watu. Kwa tukiwafanya watu kuanza kuwaza akili za kitajiri, akili za kufanikiwa, hence we will have wealthy society.
Yes.
Tukiwa na wealth society, tuna wealth cities. Tukiwa na wealth cities, tuna wealth country.
Amen.
So we are kuanzia leo, of course we'll start that on Monday, lakini nataka kuanza kutengenezea mazingira ya kuanza kuona kwamba sisi tuna jukumu la kuifanya nchi iwe bora.
Yes.
Sio kwa sababu tumesoma shule. No, kwa sababu kwanza tumepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Because our master Jesus, he never went to school. Hakuingia chuo chochote. Yet Biblia inasema hivi, alitenda kazi njema. Kazi njema, alafu akiwaponya wote walioonewa na Ibilisi. He did two things. Number one, kazi njema. Yes. Number two, akiwaponya wote walioonewa na Ibilisi. Now, ukimwangalia Yesu kwa jicho tu la kichungaji, kwa jicho tu la kikanisa, kwa jicho tu la kitheolojia, utamuona tu kama alikuja kuponya wagonjwa. Ndio maana kategori pekee watu waliomweka Yesu ni mponyaji. Kwa hiyo tunamtafuta tu Mungu when we need healing matters. Lakini hatumtafuti Mungu when we need kazi njema. Kazi njema kwenye sekta ya madini. Kazi njema kwenye sekta ya maji. Kazi njema kwenye sekta ya afya. Kazi njema kwenye sekta ya usafirishaji. Kazi njema. Jesus did those.
Amen.
There weren't hazikuwepo specific areas ambazo tunaona alizifanya kwa maana ya kuonekana, but we know for sure sekta ya uvuvi ilipokwama, Yesu alikuja akawapeleka watu samaki walipo. He never healed the same person there.
Yes.
But he showed a man in his family mahali pa chakula. Ilipokuja kwenye issue ya kodi, Jesus never ran away. He solved, he contributed in the economy. Yesu alichangia uchumi wa mji wake kwa wakati ule. Unaelewa maana ya kukusanya kundi la watu 5000 unatembea nalo hivi? Tafsiri yako unaijua? Maana yake unatengeneza uchumi kwa watu wa eneo hilo ambao utafanyia mkutano. Think Jesus in terms of money. And then you'll understand. Jesus was not just a religious figure. Leo hii, kwa sababu tu sisi tuko hapa, kwa sababu tuwe wepo watu hapa, hapo chini hapo, kishuka tu ngazi, kuna biashara zinaendelea. Ni nini mimi nitafanya? Ni nini wewe utafanya kwa sababu ya ufunuo wa Roho Mtakatifu? Alafu itengeneze ajira kwa wengine, kazi njema. Itengeneze maisha kwa wengine, kazi njema. Itengeneze solution kwa taifa, kazi njema. Tutoke kwenye kuwa tu watu wa kuombea wagonjwa na kuishia hapo. Yani kazi ni kuhubiri, kuombea, kuhubiri, kuombea. What are we doing to better our society? Tutoke kwenye money oriented, tuwe kwenye service oriented. Hatuitafuti tu kwamba tunatafuta hela za kuna, our mindset, what can we do? Okay, let's say you are an actor. What can I do to contribute a change of my society? Mimi ni muigizaji. What can I do to contribute? Who do I inspire? Maybe there is a girl out there wanna be an actor like me. Let me fight misim let down yule kule. By the anointing and by power. Watu wengine wanaokuja, wanaozaliwa baada yetu, waseme hivi linawezekana, fulani ameweza, linawezekana, fulani ameweza, linawezekana. Naomba niwaambie tukiwaachia wapagani waendelee kuinspire vijana wa sekondari, waendelee kuinspire vijana wa vyuo vikuu, na kuambia society inaharibika, sio kwa sababu mejisikia kuharibika, ila kwa sababu inaangalia wrong examples. Hao walioko kanisani, what are they doing to inspire the young men and women ambao wako sekondari, ambao wako vyuo vikuu? Somebody understand what I'm saying today?
Yes.
This is the reason why every man in this room, including the people that I'm working closely, I told them, hakuna atakaye kuwa full-time preacher. Hakuna. Kwamba you only preach, only preach. We need you. Ukiwa na uwezo wa kusimama madhabahu namna hii, Hans, unahubiri huku watu wanajua wewe ni mechanical industrial engineer. Amen. Fully certified. So by now, nafikiri, by next week, his consultant company will be already up.
Amen.
Not just preaching. Hii mind yote hii. Hii akili yote hii. Hatuishi tu kwenye madhabahu. Hatuishi tu kwenye Biblia. No, we want to extend to show kazi njema. So that when we tell people Jesus can do, we have things to show them.
Yes.
It's not even about money. No. It's about putting the power of God at work. Kazi njema. Kazi njema. Healing side tumeiona. Upande wa uponyaji tumemuona. Lakini how many of us tumeweza kunotice na kuona upande wa Yesu wa kazi njema? So two things zimetokea pale. Bila za Mungu alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu. One, namba mbili, na kwa nguvu. Kwa hiyo vitu hivi viwili vina uwezo wa kumfanya mtu kutenda kazi njema wakati wote. Kwa hiyo lazima kila mmoja wetu aanze kujitafuta. Kwa Roho Mtakatifu niliyejazwa ndani yangu, na kwa upako, na kwa nguvu nimetengwa. Nimetengwa. Kwa hiyo maana yake nini? Roho Mtakatifu ndani yangu na nguvu za Mungu ndani yangu zimenitenga mimi kwa ajili ya kutenda kazi njema. Kwa ajili ya kutenda kazi njema. Na sio mara moja vitabu vimezungumza habari za watu wa Mungu au watakatifu kufanya kazi njema. A lot of verses speaks of how saints ought to do good works. Kwamba wametengwa kwa ajili ya kutenda kazi njema. Please give me that verse.
Timotheo wa pili.
Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 19. Are you sure? Or you are still searching? At least you answer me, sir. Are you sure or you are still searching? Hallelujah. Wakati na confirm hiyo, naomba usome kitabu cha Yohana sura ya 3.
Yohana sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku.
Bwana nikusaidie kwenye kazi njema. Wakolosai 1.
Wakolosai 1. Kuanzia
mstari wa 10.
Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana.
Unaona? anawita wajibu wetu kwa Bwana.
Yes.
Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Please let's read together Wakolosai 1:10. Wakolosai 1:10. Wakolosai 1:10. All together. 1, 2, 3, go.
Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana.
Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana.
Mkimpendeza kabisa.
Mkimpendeza kabisa.
Mkizaa matunda.
Mkizaa matunda kwa kila kazi
njema.
Na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Kwa hiyo kuna kitu unaona utenganifu hapo. Maarifa ya Mungu ni kitu kingine.
Yes.
Na kazi njema ni kitu kingine.
Yes.
You can be a very good doctor na una maarifa ya Mungu. But kuna ma very good doctor kule hawana maarifa ya Mungu. So kumbe kutenda kazi njema na kuzama matunda wewe kisha closet maana yake ni nini? Hii ni wajibu wako kwa Bwana. Kwa kutenda kazi njema sio kwa sababu una shida ya hela. Mind you, ametuambia kwenye kitabu cha Mathayo, msisumbukie mtavaa nini, mtakula nini. See, when God gave Adam work to do on the garden, he never gave him to do because he wanted to eat. Alipomwambia hivi ulime bustani na kutunza, Kiingereza anasema dress the garden. Alipomwambia ulime bustani na kutunza, hakusema hivi ukilima bustani na kutunza utakula. No. Alimpa chakula before hajampa kazi.
Yes.
Kwa swala la chakula, swala la kuvaa, brother, sio issue ya kwamba eti nikifanya kazi, nikifanya ndo nitavaa, ndo nitakula. No. My focus, my mindset shouldn't be kwamba nafanya haya au naangaika huku na huku so that I can get money. No, my purpose is bigger than money.
Yes.
Is bigger than money. Whatever I'm pursuing, chochote ninachokimbizana nacho ni kikubwa kuliko hela. Kwa sababu hiyo, you cannot bargain me. Mimi siwezi kufika bei. Nishafika bei hii moja ya damu ya Yesu ya thamani. Inatosha. Ikiwa papasi yako ni hela tu, utauzwa na mtu yoyote, utanunulika popote. Na thamani yako haiwezi kuonekana. Sio kama mmenielewa, eh? Sema wajibu wangu kwa Bwana.
Wajibu wangu kwa Bwana.
Umeona hiyo mzee? Yeah. Anasema mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana.
Yes.
Very amazing. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana. Kumbe wajibu wangu kwa Mungu. Kumbe huu ni wajibu wangu kwa Mungu. Kutaka kuona matokeo yanatokea. Ni wajibu wangu kwa Mungu. Ni wajibu wangu kwa Mungu.
Yes.
Think men like Joseph. Kwa sababu tu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye maisha yao. Kwa sababu ya Mungu alikuwa pamoja naye. The Bible says Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa sababu ya mahusiano yake na Mungu. Kwa jinsi alivyojitenga na Mungu. He was so pure, so clean. Kwa jinsi alivyojipurify kukaa karibu na Mungu. Ana capture ndoto ya kuisaidia nchi for 14 years. Miaka saba ya njaa, miaka saba ya shibe. Ana capture ndoto ya kusolve, solution ya kusolve ndoto ya mfalme. Kazi njema. Including baba yake anasaidika humu ndani. Hence anasaidia taifa la Mungu. Israel yote inasaidiwa Misri. Just because one boy chose to be pure, relating with God with purity. Yes. Akili ikawa safi, ufahamu ukawa safi. So he captured the interpretation ya ndoto ya mfalme. Yes. Miaka saba ya shibe, miaka saba ya njaa. Na nini kifanyike? Pure, anasema Mungu atampa Farao tafsiri ya ndoto yake.
Yes.
Mungu anatafsiri mambo gani kwenye maisha yako? Mambo gani Mungu anayatafsiri kwenye maisha yako? Nataka Ijumaa hii iwe ni Ijumaa ya kukumbukwa.
Amen.
Nataka siku hii ya leo ya tarehe 31 iwe ni Ijumaa ya kukumbukwa kwenye maisha yako.
Amen.
Ya siku ya 31 ya mfungo wetu iwe ni siku ya kukumbukwa.
That
it was that day ambapo Mungu aliniwekea kusudi moyoni mwangu, aliniwekea msukumo moyoni mwangu kupasua hiki kitu. Japokuwa akieleweki kwenye macho ya watu, but I can understand it to myself because kinaleta majibu kwenye maisha ya watu.
Amen.
Umepakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Nguvu inahitajika kwa sababu kuna maeneo ambapo ukuta utaukuta unahitaji nguvu kwa ajili ya kuupasua. Roho Mtakatifu namhitaji kwa sababu ni kiongozi akuongoze, to guide you in the way. Now remember what we said yesterday. Biblia inasema hivi, alitukoa tangu asili, yeye aliyetujua tangu asili, alituweka ili tufananishwe na mfanano wa mwanae huyo mpendwa. Mwanae ambaye kwa yeye anafanyika kuwa mzaliwa wa kwanza wa ndugu wengi. We are the image of his own dear son. Kwa sisi we are capturing the image of God. Mungu alituumba sisi kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo kila mmoja wetu hapa ana picha ambayo Mungu amemweka duniani kuwa. Jeremiah chapter number 1 verse 5, Mungu anazungumza kuhusu Yeremia. Anasema hivi, kabla hujaumbwa kwenye tumbo la mama yako nalikujua. Kabla hujazaliwa nalikutakasa. Anasema nilikutakasa ili nikuweke kuwa nabii wa mataifa. It was his assignment.
Yes.
It was his assignment.
Yes.
Kumbe unaweza ukatakaswa ili uwe nabii wa mataifa.
Yes.
Alafu anamwambia hivi, kwa wewe nitakutuma uende kwa mataifa.
Yes.
Utajenga, utapanda, kwanza alisema hivi, utabomoa.
Yes. Utangoa.
Utangoa. Kazi njema hizo.
Yes.
Utabomoa, utangoa. Alafu utafanyeje?
Utaharibu. Na kuangamiza.
Alafu anasemaje tena?
Ili kujenga na kupanda.
Imagine. Yeremia amefanyika vitu vitatu. Cha kwanza Mungu anamwambia hivi, kabla uja... Hello?
Yes.
Follow me. Anamwambia kabla hujaumbwa katika tumbo la mama yako. Nalifanya nini?
Nalikujua.
And then number 2?
Kabla hujatoka tumboni.
Nalifanya nini?
Nalikutakasa.
Alafu uwe nani?
Nabii wa mataifa.
Verse 10 anasemaje? Angalia, nimekuweka leo uwe juu ya falme, uwe juu ya mataifa na juu ya falme, ili purpose. Nimekuweka hapo ili wangapi wanajua wamewekwa hapo walipo ili wafanyeje? Wangapi wanajua wameajiriwa kwenye hiyo ofisi ili wafanyeje? Wangapi wanajua kwenye wameajiriwa kwenye hiyo kazi ili wafanyeje? Kwa nini umezaliwa kwenye nchi hii ambayo ni uchumi wake wa kuendelea? Haujaizuliwa kwenye developed already. Umezaliwa kwenye developing. Kwa nini umezaliwa hapo ulipozaliwa? Kwa nini unaishi Dar es Salaam? Kwa nini umezaliwa kwenye familia uliyozaliwa? Kwa nini uko hapo ulipo leo? Kwa nini unafikiri una mawazo hayo ulionayo? Kwa nini unafikiri wewe unapenda hiyo style ya kazi? Kwa nini unafikiri moyoni mwako ni kama umewekewa mzigo na Mungu kufanya kitu fulani? Do you think why you are where you are today? Mungu anamwambia usione tu raha. Umekaa juu ya falme, umekaa juu ya mataifa. Anasema nimekuinua, nimekuweka hapo. Kumbe Mungu atuinui kwa sababu tumefanya kazi kwa bidii. Tunainuka kwa sababu kuna kusudi la kwa nini Mungu ametuinua. Nilikuwa nazungumza na mtu leo mchana, jioni kama sio, around saa 9 hivi. Nikamwambia wakati mwingine hata sisi Mungu anatuinua sio kwa sababu tumefanya kazi kwa bidii, sio kwa sababu we are the best preachers. Mungu anatuinua na anatupa positions kwa sababu anatuweka hapo ili kufanya mambo yake. Rais anamuinua mtu kutoka kwenye position ya uraia wa kawaida ili amnamuona na fit eneo fulani.
Yes.
Mungu na sisi alipotuokoa, alipotutakasa, alipotutoa kwenye kila kabila, Biblia inasema alituweka akatufanya kuwa wafalme na makuhani. Ili nini kitokee? Anasema ili wamiliki juu ya nchi. Sasa tukimiliki juu ya nchi, maana yake tunamiliki on behalf ya yeye aliyetuweka.
Yes.
Sekta ya kilimo Mungu anatakiwa kumiliki. Sekta ya teknolojia Mungu anatakiwa kumiliki. Asema nao wanamiliki juu ya nchi watu wa mwisho wa Mungu. Mbinguni hakuna kilimo. Kwa hiyo Mungu anapotuinua na kutufanya kuwa wafalme na makuhani, anatuweka tumiliki juu ya nchi. Maana yake tumiliki hizi sectors. Sekta ya katiba na sheria Mungu anaweka watu ili wamiliki. Kwenye siasa Mungu anaweka watu ili wamiliki. What field ambayo Mungu amekuweka wewe ili umiliki? Na ili ukae pale, kazi ni ipi? Ni hii Yeremia 1:10, kubomoa,
kuharibu
na
kuangamiza.
Na kuangamiza. Kwa hiyo ukikaa kwenye hiyo sekta yako, ukikikuta kitu pale ambacho sio cha Mungu, unang'oa. Ukikukuta ambacho sio cha Mungu, unabomoa. Ukikikuta ambacho sio cha Mungu, unaharibu. Ukikuta mifumo ambayo sio ya Mungu, unang'oa. Ukikuta mifumo ambayo sio ya Mungu, unabomoa. Ukikuta mifumo ambayo sio ya Mungu, unaharibu. Ili kufanyaje? Ili kupanda na kujenga, ili kujenga mifumo ya kimungu, ili kupanda mifumo ya kimungu. Haiwezi kupanda kama hauwezi kujenga, wala kupanda kama hauna influence. Lazima Mungu akuinue hapo, ili uweze kuwa sababu ya uchochevu wa mabadiliko kwenye hiyo eneo.
Amen.
Kwa tuondoke kwenye ule wokovu wa kusema hivi, nimeokoka hii tu niende mbinguni. Amenifanya kuwa mfalme na kuhani. For what? Hii nije kanisani kuomba kodi? Hii nije kanisani kuomba chakula? Hii nije kanisani kuomba msaada? Hii nije kanisani siyo kuomba nini? No. There is something bigger. Jiambie mwenye, weka determination. In this sector, I must bring a tangible change, tangible solution. Kila mtu ataona kwamba baada ya involvement yangu, baada ya involvement ya kampuni langu, there is a shift happened in the country. Basi, umeshindwa kwa ajili ya nchi nzima, basi fanya hata kwa ajili ya mtaa.
Yes.
Na Mungu atatusaidia.
Amen.
Kuna watu mundani watanyanyuka kwenye nchi hii. Na yes, makampuni yenye solution za maji.
Amen.
Makampuni yenye solution za chakula.
Amen.
Makampuni yenye solution za kisiasa.
Amen.
Makampuni yenye solution ya kila aina.
Amen.
You know what I'm doing? I'm giving you what I call sense of purpose.
Yes.
On what you are doing. It's not to money, money, money. Let's carry sense of purpose. Kwamba Mungu kweli kweli, siku nikijifungua watoto, siku mimi na mke wangu tukiwa na watoto, siku tukiwa na watoto, niwaambie wanangu hivi, do you see sasa hivi kuna application fulani inatumika na TRA au application fulani inatumika na sekta ya umeme au sekta ya maji au sekta nini? This is me and your father. Oh, this is me and your daughter. I mean, and your wife, and your mama, my wife. Whatever it is, you need to create something ambayo when you come out with, you can be proud showing your children.
Amen.
That is how we create what we call generational wealth. That is beyond preaching the gospel. That is beyond healing people. That's why Yesu alifanya kazi mbili. Ya kwanza, kazi njema, what they call kazi njema. Number two, aliwaponya wote walioonewa na ibilisi. He did them all. Anasema sababu, kwa sababu nini? Mungu alikuwa pamoja naye. I'm so impressed with what my brother, tumishi wa Mungu Emmanuel Mgaya Masanja, what he's doing. He's a pastor. Katika level yake na katika namna yake, he also carrying out other projects out there, inspiring watu kwenye agriculture, inspiring young people kwenye agriculture. Trust me, you, there are people ambao wameingia kwenye agriculture just because they were influenced by him.
Yes.
Kesho na kesho kutwa, when they bring change and difference kwenye industry agriculture and point a finger kwamba yule ndugu pale alinisaidia, you know what? The kingdom gets praise. God being glorified.
Yes.
It has to be the same. Wengine waingie kwenye media, wengine waingie kwenye madini, wengine waingie everywhere. Amen. We have to be everywhere. That's the meaning of the kingdom. Ikiwa ni kingdom, kingdom is not a church issue.
Yes.
Kingdom is monopoly issue. Kingdom is sectorial issue. Kingdom,
yes,
is the system. Kingdom is capturing society.
Amen.
We are the light of the world, not the light of the church. Find out your space by the Holy Ghost. This is the reason why we were praying. Mapenzi yako yatimizwe. Nisije nikakosea mapenzi yako. Hapo tuzungumzie swala la kujilinda usije ukatenda dhambi. That is very minute stuff. Stop thinking every time when unapomwomba Mungu akuongoze, unaogopa kukosea. The lengo ni hili. Mungu, nikipatia nitafanya kazi ni full potential. kuna potential zangu zinabanwa sana kwa sababu natembea kwenye njia labda sio ya kwangu. Now by the Holy Ghost, lead me, O Lord, so that I can work in full potential kwenye hilo uliloniitia. What is it that you have called me to do? What is it that you have called to me to do? Kwa sababu nikijua ulichoniitia, nitakuwa kama Yeremia ulioniweka juu ya mataifa ili kung'oa, ili kuharibu, ili kuangamiza, ili niweze kupanda cha kwako, niweze kupanda kile unachotaka. Kwa sababu Mungu lengo lake si, kwa maana jinsi hii Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Do you remember there was a day nikawaambia hivi, one day I will tell you kwa nini aliupenda ulimwengu afa akawakomboa watu.
Yes.
He has never said Sunday I'm negative. Let that day be the day, okay? Ngoja niwaambie leo, niwaambie siku ya leo. There is a reason why Mungu aliupenda ulimwengu wote alafu akawakomboa wanadamu. Kwa sababu when it comes to ulimwengu sio wa kwake. Ulimwengu alishampaga mtu. Kwa hiyo aliyebakia mimi wa kwangu ni mtu. Ulimwengu sio wa kwangu. Ulimwengu ni wa mtu. Mimi wa kwangu ni mtu. Kwa hiyo mimi nitamkomboa mtu ili mtu akaukomboe ulimwengu.
Amen.
So they want to deliver. They want to, sorry, I'm taking you somewhere. They want to deliver the earth. They want to deliver the planet. It's not God. It's you and me. It's you and me. But they want to deliver men. It's God. So alitununua kwa damu yake akatutoa kwenye makabila, kwenye lugha, alafu akatuweka kuwa nani? Wafalme na makuhani. Hakutupeleka mbinguni akasema nawarudisha huko ili sasa nyinyi kupitia nyinyi mnikombolee, mnikombolee madini, mnikombolee viwanda, mnikombolee, mnikombolee bahari, mnikombolee, mnikombolee vikilimo, mnikombolee ardhi, mnikombolee. It is us, we need to deliver them.
Yes.
Now Mungu alivyotuokoa, viazavi wote waliompokea Yesu alipokuja sasa. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Listen to me. Hizi sekta zinavyoendelea kukaa kwa wapagani, niamini mimi, hizi sekta zinavyoendelea kukaa kwa wapagani, tunazidi kuilaani dunia. Kwa sababu to them, some of them, ili wa launch project fulani, lazima wachinje mbuzi. Makafara inaendelea kufanyika kwenye ardhi. Let me show you something. Leo asubuhi tulikuwa tunasoma kitabu kimoja cha Samueli wa pili sura ya 24. Alafu baadaye tukaanza tukasoma mambo ya nyakati. Ukisoma pale Biblia inasema hivi, Daudi alihesabu, he was a king. Alihesabu watu kinyume cha maelekezo ya Mungu. He just rose up one day and he wanted to count. He was not led by the Holy Spirit. Watch what happened. Him being a king, akaamua kuhesabu watu. Now, mambo ya nyakati yanatufunulia, anasema shetani alisimama alafu akamshawishi ahesabu. So we know he was led by the devil to count the people. And when he counted the people, God was mad. God was not mad because of the number. God was mad because of the leading question or leading the direction he took, because haikuwa direction ambayo Mungu alitaka. Aliyemsukuma hesabu ni mtu mwingine. Because Mungu ndiye alimwambia Musa, hesabu kabila za wana Israeli za watu wangapi. So sio kwamba Mungu hapendi sensa. Kwa Musa mbona alimwambia hesabu? Lakini kwa David it was not pro God. No, when I say pro God, it was not initiated by God. Haikuwa imeanzishwa na Mungu, ulikuwa ni msukumo wa Daudi ambao uliwekwa na Ibilisi ndani ya moyo wake. So it was like a pride motive. A pride motivation. He was motivated to know now he is a king, hana kitu cha kufanya, hana vita yoyote, he want to count his people now. He want to count his people so that he can feel a little bit better as a king. God, him being the owner of the nation of Israel, Mungu aliye yeye akiwa kama mmiliki wa taifa la Israel, he was like, come on man, these are not your people, these are my people. How comes you are counting them without consulting me? Now I'm mad. Biazama moyo ukamchoma Daudi. Moyo ulivomchoma Daudi, this is what the Bible says. Daudi akajua kabisa amekosea. And then akaja nabii anaitwa Gadi. Akamwambia, listen to me. Umemkosea Mungu. Na Mungu ametuma nije nikwambie, chagua mambo matatu. Kwanza, town ipige watu wako. Pili, uingie vitani kwa ukimbie mbele za adui zako kwa miezi mitatu. alafu tatu akamwambia njaa kwa miaka mitatu, miaka saba. Alafu town ingie kwa siku tatu, njaa, town plague, okay. Alafu na nini,
vita,
vita ukimembele za adui zako kwa miezi mitatu.
Yes.
Daudi akasema niangukie mikononi mwa Bwana, maana hapo pana nini, rehema. Okay,
amen.
Kwa nini rehema zake hazikomi? Hallelujah.
Amen.
By the time David anaomba hayo maombi niangukie mbele za Bwana, wameshakufa watu 70,000. Now, people are dying not because people are not careful. People are dying because king and God are in battle. This is how sensitive is Mungu akikosa mtu duniani. Watu wanakufa sio kwa sababu hawakuchukua tahadhari. Watu wanakufa sio kwa sababu wametenda dhambi. Watu wanakufa kwa sababu Mungu na mfalme hawajaelewana. Then Daudi akaanza kulia na kusema hivi, mimi ndio nimekosea. Sio hao watu, hao wanakosa gani? Hao kondoo wanakosa gani? Mimi ndio nimekosea, niue mimi kama nataka kuniua. These people and haya yanaendelea. Mfalme na Mungu, raia hawajui. Wanaona kuna ugonjwa umeingia mjini. Najaribu kuwaza, madaktari wanafanya research kuchunguza huo ugonjwa. Why the king knows the secret. Bunge linapitisha budget maalum ya kusolve hiyo changamoto ya pandemic. And then king and God knows exactly what is happening. Mfalme anaulizwa, anaambia hivi, tuandae budget maalum ya kusolve hili tatizo, tutengeneze quarantine. It's like saying you don't know, please give me time. Mbona kama mfalme uchukui maamuzi? I know what I have done. You guys are dying because I'm not, I have taken a wrong step. Hiyo ndio hatari ya kutokuongozwa na Roho Mtakatifu. You may cause the whole chaos in the land. Kuna watu hapo kwa sababu hamjamsikia Roho Mtakatifu juu ya vipawa vyenu mlivyo navyo. Nchi nzima inaingia kwenye shida ya maji. Just because you didn't respond. Chakula hakuna kwenye nchi just because one person anayemsikia Roho Mtakatifu hajafanya jukumu lake. Vipawa vimefungiwa. Girls out there wanapitia maisha magumu, wanateseka, wananyanyaswa kwenye maisha yao ili wapate tu hatua ya kupiga, wananyanyaswa kingono because one lady in here hakuamua kuwa tough enough kusema hivi, I will seek God, I will seek opportunities, I will fight until I become a breakthrough for other girls. The whole nation is dying because the king did a wrong turn. Now, when David prayed, Mungu alipomrehemu, Gadi akarudi akamwambia, Mungu amekusikia, amekurehemu, nenda katoe sadaka. Watch what happened. There was an angel moving from Beersheba to another city, akielekea Jerusalem, akiua watu. The angel of death anaua watu mpaka dakika hii ameshaua watu 70,000. All right?
Yes.
Then God alipokuja kumwambia mfalme kwamba this is how you can do it, give, find a sacrifice, give, and Mungu atakuondolea huu ugonjwa na kutakuwa na rehema. And then now when David was busy doing that and praying, prophecy ilivotoka, an angel akiwa amesimama kwenye mji na kwenye kiwanja cha mtu mmoja anaitwa Arauna. Malaika amesimama hapo kwenye kiwanja cha mtu mmoja anaitwa Arauna. Then Daudi akamuona yule malaika, according to Mambo ya Nyakati. Sasa Daudi anamuona yule mtu, malaika aliyekuwa anaua watu, amesimama kwenye kiwanja cha Arauna. Mungu anamwambia malaika, stop, it is enough. Ndio asubuhi tukawa tunasema hivi, the mercy of God says stop is enough. Rehema za Mungu zikija juu ya mtu zinasema stop to any distraction iliyokuwa inaendelea kwenye maisha ya mtu.
Yes.
The mercies of God when they come to the life of an individual. I think I need the whole month to teach you about mercies of God. You will enjoy your life of Christianity.
Amen.
That's what you see me? I'm very happy every time. Mimi hata nikasirika nimewigi nimefeki. I can't, I am very happy. You know why I'm happy? I've understood things. mjue sana Mungu liwe na amani. Mercy nasema stop is enough. Kama mtu alikuwa anaumwa akiombewa rehema, rehema inasema stop, sickness is enough. Stop, pain is enough. Stop, poverty is enough. Now on this case, stop, death is enough. Then malaika aliyeambiwa stop alistop kwenye kiwanja cha mtu anaitwa Arauna. Now watch is happen. Malaika alisimama kweli akuua, lakini Daudi alitakiwa akatoe sadaka, ajenge madhabahu eneo gani? The same place ambapo malaika aliambiwa stop amesimama. Maana yake nini? Kama kulikuwa kuna uharibifu, uharibifu ulikuwa unatembea juu ya nchi, na ili mtu aweze kuondoa uharibifu ilibidi amiliki nchi. What happened? Daudi anamwambia Arauna, siwezi kumtolea Mungu dhabihu isiyo ni gharimu. Kwa hiyo Daudi alitakiwa awe na hela ya kununua kiwanja cha Arauna, awe na hela ya kununua nini? Ng'ombe wa kutoa sadaka. Kwa hiyo unapomuona Daudi ananua kiwanja, sio kwamba anataka kuwa the best in real estate. Daudi ananua kiwanja kwa sababu hiki kiwanja ni sign ya mercy of God, ni kwa ajili ya kujenga madhabahu. Kwa kiwanja kile kile ambacho wengine wanatolea kafara, leo hii ukanua hilo pori ukajenga kitu kingine.
Yes.
Do you understand what I'm saying?
Amen.
Do you understand what I'm saying? Imagine danguro moja mjini, alafu somebody with money, somebody blessed, ainuke aseme hivi, we wanna go to do this. This one will not be allowed. Linapiga muziki, no, we won't make a lot of chaos here. I wanna buy this property.
Yes.
Think of this. Every big media that you know in the city, ambazo unaona zina push propaganda fulani isiyo faa, and then one man stand up and say, I'm buying this. All these guys, what they want is money. Believe me, just have money, you will buy any media that you want. But listen to me, I'm telling you, I know what I'm saying. I tell you, have money, you will buy it. Unaona media ambayo hii leo inapiga madogoro dogoro, unaweza kusema hii ni inatengeneza propaganda ya uchinga na uchafu. Listen to me. Sizungumzi tu hizi mainstream media. Angalia page yoyote unayoiona wewe ya udaku. Alafu hielewi. Inakukwaza. Inakuboa. Niamini mimi. Listen. Money. There are things anointing cannot do, but money can do. What the anointing will do is to bring you money. I know. Nyinyi mnajua, mko hapa mnajua. You all know here. That last year, every time tukihubiri kitu hapa kikiwa controversial, kimerushwa kwenye medias. Have you seen that? Ilo trend mliona sana? Last year, mliona sana? Kwenye mitandao ya kijamii. Ask yourself, why not now? Is it me na nimebadilika mimi? Au nimesemi vitu ambavyo ni vigumu sasa hivi? Why are they not saying anything? They work for us. Kama wanabisha, waseme. Kama wanabisha wakati kiklipu hiki, wakipost. And then they will see what we'll do to them. You buy them all. And you say, you bring only one message. Development, things that are okay, things that are good. Tukusiki. Unaongea ujinga kuhusu injili. We shut them down. Things that ambazo tungeza, tunaomba, tunafunga, tunaharibu. Kazi njema. Ina maana nchi hii haina kitu kingine cha kuzungumza isipokuwa matusi, udaku, umbea. No, nchi hii haina watu ambao wako aggressive kuona maadili ya nchi yako sawa. Kwa sababu all the minds of people wanawaza hela. What if hawa ambao wanatangaza udaku, umbea, mambo ya ushoga, mambo ya kijinga, mambo yasiyofaa, leo hii wote anyanyuke tu mtu mmoja sasa hivi, I'm buying that media. Waza hizi media zote za udaku zote. I'm buying that. I love that because you are buying, you are changing the narrative.
you are the owner. You are the majority. Hata kama akwambia mimi sitaki niuze, nataka nione na share. Anambia okay, I'm putting money. So majority shareholder will be me.
You don't do it because you are that. You unataka hela. You do it because you want to change a narrative. The whole society will think the way you want them to think.
Yes.
Because that's what controls the society.
Hallelujah.
Amen.
Media team, yoyote mtakayemwona amekata kipande hiki na amekipost. Tell me.
Bang. We have a way. And we don't ban from here. We have the whole team from Russia doing magical stuff. Kiasi kwamba when we ban you, hata rules na sheria za hapa haziwezi kutusaidia sisi wenyewe tuyo kureport. Hatuwezi kukufungua. If we shut down, we shut down. Partnering with them, investing just to control the narrative. These are things that we cannot say, but we just find ourselves saying. You know what I'm saying? I'm not saying out of pride or arrogance. I'm saying out of inspiration. Kwamba, imagine what more can we do if we see God in this line. Kwamba, Mungu ameniweka hapa. Kwa nini Mungu ameniruhusu nikae hapa? Kwa nini Mungu ameniruhusu niwe na hela? Hii nifanye nini kingine cha ziada kwenye nchi? Kwa nini Mungu amenipa influence hii? Hii alionipa. Kwa nini Mungu amenipa audience hii alionipa? Why? Everyone should find the purpose. Nimekuweka nabii juu ya mataifa na juu ya falme ili kujenga na kupanda. Alafu in turn, kubomoa, kuharibu, na kuangamiza. Hiyo sio kazi ya Mungu, ni kazi yako Jeremia. It's a man's work. It's man's work. It's man's work. Kwa kazi ya Mungu, ni kumuokoa mtu. Alafu kurekebisha dunia ikaaje, ni kazi ya mtu.
Yes.
Ndio maana alipotununua kwa damu yake, mama, hakutupeleka mbinguni. He made sure, anatufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. Anafanya, nao anamiliki. Juu ya nchi, manaki kuna mmoja anatakiwa kumiliki sekta ya habari. Kuna mwingine anatakiwa kumiliki sekta ya kilimo. Kuna mwingine anatakiwa kumiliki sekta fulani. Amekufanya mfalme na kuhani kwa damu yake. Can you imagine? Ili tu umiliki juu ya nchi. Sio umiliki kwa masifa kama na miliki fulani na miliki. Establishing the kingdom of God. Kingdom is about power. Kingdom is about power. Can I tell you what else about power? Can I tell you what else is power? Food is power. Own a sector of agriculture. Supply food chain. It's power. Logistics center. I mean logistics sector is power. IT sector is power. Political sector is power. Ndio hiyo sasa nakuja nisema Nikodemo, hakuna mtu anaweza kutenda ishara hizi isipokuwa Mungu yuko pamoja naye. Yesu anamwambia sikiliza Nikodemo, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kamwe kuingia ufalme wa Mungu. Nikodemo anasema inawezekanaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Anambia sikiliza, kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Anasema you must be born again. When you are born again, akili yako inabadilika, mfumo wako unabadilika. Mungu anakufanya uwe conformed into his image. Alafu unaanza kuyatafuta hivi mapenzi yako kwenye sekta ya habari ya Tanzania. Mungu, mapenzi yako nini? Ni nini unachotaka kiwe streamed live? Ni nini Mungu ulichokuwa kinataka? Tusipo listen to me. Tusipo sisi. Tusipo amua sisi kumuuliza Mungu mapenzi yake juu ya sekta ya habari kwenye nchi, sekta ya digital media kwenye nchi. Niamini mimi, shetani ataingiza kibao kata. Watoto wetu wakiwa wadogo wanaangalia vibao kata. He is penetrating his agenda, my friend. Watoto wako robo tatu ya maisha yao, ili wasikusumbue, ili wewe uweze kufanya kazi zako, unawapa simu. Wanaingia Instagram yako, wanaingia TikTok yako, wanaingia wanakotaka kuingia YouTube, wapi? Huko na wakutana na vibao kata. Kitoto kidogo, miaka mitatu minne, kinafanya kibao kata. Mwi, kimebinuka, fwa, kinakata kiuno. Fakalo, 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 fakalo. Very young. Hatari zaidi. Unakikuta cha kiume na kinye kimebinuka. A little boy kamebinuka na kenye kanakata kiuno kibao kata. Kwani kwa sababu ameona kuna wanaume pia mle ndani kwenye ile mzunguko wa kibao kata, kuna wanaume mle ndani yanyoa binuka. Kuna kenye kina copy kitoto cha kiume kina copy kibao kata. Why? Because there is a person here very intelligent did not decide kuruhusu power of God, kuruhusu akili ya Mungu iweze kumsukuma kupenetrate in that area. Yeye ukimuuliza hapa yuko kwenye mfungo wa siku 40 kwa sababu gani? Anatafuta kodi ya nyumba, ya chumba ambacho kiko Mwananyamala koma koma. Nimemwomba Mungu this Friday. Iwe ni Friday ya kukumbukwa.
Amen.
Utoke na maamuzi huko leo. Utoke na maamuzi huko leo.
Amen.
Yeye asema alipotuokoa akatufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. Dakika 35 tayari, eh? Si ndio? Kwa naweza nikaishia hapo, eh? Na niongeza ngapi? 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 Please, I mean it. I want to know. Na niongeza ngapi? 20. 30 nyingine. 20. 30 20. Wanaosema 30 nyosha mikono juu. Thank you. So 30 minutes. All right. Let's push 30 minutes. I want to be faithful. So, we already know kwamba by grace of God, since baada ya kuokolewa, tujaokolewa tu kwa ajili yako. Hera boshanda. No, ukimaliza raboshanda, God has to give you michoro. Akupe michoro mwanangu. Sekta gani mimi nikae nitulie? What is your will in this sector? Michoro mwanangu, michoro. Roho Mtakatifu akuonyeshe michoro. Ndio maana anatuonyesha kwenye kitabu cha Malaki, Mwanzo mpaka Malaki. Wote ambao Roho Mtakatifu alikaa katikati yao walikuwa kwenye fields and sectors. They were not preachers. They were not preachers. They were not preachers. Ndio maana anatuambia tunafanya sisi kwa wafalme na makuhani. Abraham was not a preacher. Though God called him prophet. He was not a preacher, but he was a man owning God. He was into real estate, land everywhere, because God is was leading. God was leading. What if God is leading you into a place to buy? Unaweka ndoto moyoni mwako msukumo wa kununua eneo fulani, and suddenly ule ndoto unaambiwa ile eneo unaambiwa chini hapo pana maji ya kushato. Water base iko hapo, water table yake kubwa sana. Maana yake nini? Tunakoelekea hali ya nchi inavyobadilika, kuna kuwa na a lot of problem ya water. Maana yake unaanza kuchimba mavisima ya maji. Wewe fikiri ile mitenki mikubwa ya wilaya, unajua ile mitenki mikubwa. What if a man builds that and fill all the tank with water and come to the government, I have the whole tank full of water. Spread whatever you want to spread. I'll be there watching. We can meet up. I'll get my percent, you'll get your revenue. Plenty of ideas. What if you have a place or area? Una wewe hela ya kujengea, lakini unaweza kutafuta investor. See, mwingine anasema, unaongea kama rais. Yes, ni rais, because yote yanawezekana kwa yeye aminiye.
Amen.
Na tutumie imani zetu, tunatumia imani ya Roho Mtakatifu.
Yes.
Tunatumia imani ya Kristo. So you pray until an investor come.
Yes.
You listen to me, yote yanawezekana. Biblia inasema na huu ndio ujasiri sisi tulio nao kwake. Kwamba tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake, yeye anatusikia. Yours is to dream.
Yes.
The fund bringer is God.
Amen.
Yours is to dream and then ask, knock. Knock before God before you knock before men.
Yes.
Gonga mlango wa Mungu kabla hujagonga mlango wa watu. Mungu, nina hili wazo, nina hili eneo. All we need is a man who will come here with $2 million. That's what we are praying.
Yes.
Father, we pray that person to come. Unaanza ku quote scriptures, umesema mataifa watakujilia. Unaanza kusema utaliambia kaskazini ito. Mlokole atumie hela yake. Miaudi atumie hela yake. Miaudi na Iran ndo waligombana. Ila vita napigana nani? Marekani. Jews don't use their money. It is written in the Bible. In Isaiah 60. Mungu anasema, nitaleta. Wingi wa bahari utakujilia. Maana yake nini? Wealth of the Jew does not come from Jew. Wealth of the Jews come from a far country. So you need to know. God also knows you don't have money there. God alipokupa hilo wazo, anajua na yeye una hela. He expects wewe utaikumbuka unabii wa Isaya na kuanza kusema hivi, ulisema malango yangu yatakuwa wazi daima ili mataifa waniletee utajiri. We are right. Hey baby, listen to me. Sir, listen to me. We are right at the center of the will of God. When you call the nations to come to you, when men rise up and say, we have $2 million here, where can we invest in your country? Pray. Miss you Kiingereza, you don't have to know. You don't have to know. Biblia inasema kwenye kile chumba cha juu, watu walianza kunena kwa lugha, wakaanza kunena lugha za mataifa. To tell you kwamba walio na roho wa Mungu hawatumii hela zao mfukoni. Wale watu hawakuwa wanatokea kwenye nchi yao. Biblia inasema kila mmoja alisikia kwa kabila lake. Naomba nikwambie, kuna mtu kutoka Serbia anasikia unachoongea. Kuna mtu kutoka Senegal anasikia unachoongea. Yes. Kuna mtu anatokea Paris anasikia, yes, unachoongea. Kuna mtu anatokea Ireland anasikia unachoongea.
Yes.
Wewe nena kwa lugha tu, Roho Mtakatifu atamsemesha mtu kwa ajili yako.
Yes.
Sema, Baba asikizishe sauti ya maono nilionayo.
Sauti ya
ndoto nilionayo. Connect me with them, Lord. Only one entity, son, only one entity is connected to the whole world.
Yes.
When God stands in the middle of the world, he's connected to America, he's connected to China, he's connected to Serbia, he's connected to Ireland, he's connected to Israel, he's connected to Manake. When God is at the center of your life, he has a person in every country. Mungu ana mtu kila mahali. God has people everywhere. Yes. Refuse to be local. Say, my God is international.
My God,
I'm connected everywhere.
I'm connected everywhere.
Nimeongea kwa ajili ya mtu hapa. Hilo ndoto litatimia. Listen to me. Litatokea. Hilo ndoto litatokea.
Amen.
God has people everywhere. God has people everywhere. When I started in ministry, I didn't know that I would meet church. When I started in ministry, I didn't know that I would meet, what's your name again? Mayengo. I didn't know that I would meet this one. I didn't know that I would meet this one. I knew Dr. Alpha is my brother, but he was pursuing doctorate. I didn't know, come Dr. Alpha, he will be here helping me in ministry. I didn't know. He didn't go there to study ministry. He went there to study medicine. I didn't know that I would meet Angel. I didn't know. She's now CEO in this ministry. I didn't know that I would meet you. But I'm here. And you are there. God has people everywhere. We are connected.
Yes.
So as we pray, Kato Reba Kaya Kata, he's pulling Angel. He's pulling Dr. Alpha. He's pulling Nice. He's pulling this one. He's pulling this one. Yes. They are pulled to your direction. Sema, Baba walete kwa jina la Yesu. Roho yangu iko tayari kuwapokea. Connect me with my people. Let your will be done. Mtu wa mapenzi yako, nisogeze kwenye maisha yangu. Mtu wa mapenzi yako, connect me, Lord. Na mtu wa mapenzi yako, nisiingie katikati ya kusanyiko la watu wasio sahihi. Nisogeze karibu na watu wa mapenzi yako, so that I may fulfill your will here on earth. Let your will be done.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Just get busy. Do something and pray. God will connect you with someone. Hata wewe mwenyewe unajua kabisa kuna watu wamefanyika msaada kwenye maisha yako leo. Hukuzaliwa nao, hukutokea nao sehemu yoyote, hawana hata chembechembe ya ndugu yako. Haiwezekani hata damu zenu kwa zimefanana. There is a way to God connected and your souls are clicking.
Yes.
Mungu atakuletea wa staili yako. Mungu atakuletea wa namna yako.
Amen.
Katika jina Yesu wataisikia lugha yako.
Amen.
Wataisikia lugha yako.
Amen.
walipokuwa wakinena kwa lugha kwenye kile chumba cha juu gorofani. Biblia inasema wale watu waliokuwa nje wanasema tunasikia kila mmoja anaongea lugha yetu. Kuna watu watasema anaongea lugha ya kilimo kama mimi. Anaongea lugha ya mambo ya IT kama mimi. Anaongea lugha ya agriculture kama mimi. Anaongea lugha ya mambo ya umeme kama mimi. Anaongea lugha ya mambo ya sanaa kama mimi. God is bringing to you somebody. Acha wasiwasi. All things are going to connect together. Just have faith and pray. Let's keep praying. Tuna siku 10 zimesalia. Hizi siku 10 ni za kuunganishwa na watu wetu wa maana.
Yes.
Kuunganishwa na watu wetu wa maana.
Yes.
Kuunganishwa na watu wetu wa maana.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
So Mungu alimuokoa mtu. Alafu mtu anatakiwa kuokoa nini?
Ulimwengu.
Mungu aokoi ulimwengu. Ulimwengu unaokolewa na mtu. Ndio wana hivi ni baada ya kuokoa na watuma nyinyi muende. Muende mkafanyaje? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Hajasema kwa watu. Kwa kila kiumbe kuna maji mahali anatakiwa kuhubiriwa injili.
Amen.
Uyaambie maji good news I'm here. Kuna ardhi mahali anatakiwa kuhubiriwa injili. Good news I told you.
Amen.
Kile kiwanja cha Arauna inawezekana kilikuwa kifanyia jambo jingine la ajabu.
Yes.
But one rightful man bought it. Unafikiri kiwanja kijisikii vizuri kumjengea Mungu madhabahu? Waza li eneo tulilonunua Moroko hapo kwa ajili ya kazi ya injili. Hata lile eneo, hata wewe ungekuwa ndio hilo eneo eti unajengewa lidule la kumtukuza Mungu hapo. Now for us to arrive there, it takes muscles and determination. Muscles and design. Now when I say muscles, it's not just financial muscles. Muscles that daring. Daring to believe that God can provide.
Yes.
And start praying by power. Because power is what snatch land from this guy.
Yes.
To this guy.
Yes.
Oh my God. Power is what snatch deals from people to other people.
Yes.
It is power. And this power is called power of the Holy Spirit.
Amen.
Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inahamisha. Wealth transfer.
Yes.
Say wealth transfer.
Wealth transfer.
Say wealth transfer.
Wealth transfer.
Hii miaka mitano kwa jina la Yesu.
Amen.
We are going to experience supernatural wealth transfer.
Amen.
In the name of Jesus.
Amen.
In my 30 minutes, I have 10 minutes remain.
Yes.
Now, in these 10 minutes, let me break it down this for you. All I know, tomorrow we'll pray well.
Yes.
Tutaomba vizuri. Takuonyesha damu ya Yesu inavyohusikana kwenye kuconnect watu kila mahali. I'll show you. I'll show you. Blood is the connector.
Yes.
If it can buy people from every tribe, manake you cannot resist me.
Amen.
When you are a chaga, there is a way God has a chaga for me.
Amen.
There is a way God has a bondei for me.
Amen.
Mungu ana mdigo mmoja amemwandaa kwa ajili yangu.
Amen.
Kwa ajili ya shughuli yangu.
Amen.
Kuna mdigo mmoja ana uwanja mahali anatafuta kumuuzia. The
yes.
Minute I appear. Ujawahi kuona wewe unaingia mahali hapa hivi, alafu mwenye nyumba anakuambia hivi, walikuja watu wengi hapa lakini I don't know why nimekukubali wewe.
Yes.
Hii nyumba imekaa wazi kuanzia mwezi wa 10, lakini angalau wewe umekuja mwezi wa 3 ndio unaichukua.
Yes.
Listen to me.
Amen.
Vitu vinakusubiria.
Amen.
Mambo yanakusubiria.
Amen.
Madude dude ya maana kwenye nchi yanakusubiria.
Amen. Warumi sura 8.
Maybe people think I don't have a scripture for it.
Yes.
Romans chapter number 8.
Yes.
Please give it to me. The Bible says after being born again,
yes.
Tukishaokoka sasa hivi, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa nani? Wana wa Mungu. Hao wana wa Mungu ni kina nani? Biblia inasema hivi, viumbe vyote.
Yes.
Viumbe vyote.
Yes.
Viumbe vyote.
Yes.
Kwa uchungu.
Yes.
Kwa subira kuu.
Yes.
Vinasubiria kudhihirishwa kwa wana wa Mungu.
Yes.
Wakati wewe unasubiria hela ikujie.
Yes.
Hela imekaa mahali nasema when will this guy come? When will this guy come?
Oh.
Say my name, I'm here. Tanzania, I am here. Indian Ocean, I am here. Coastline, I am here. Land of this nation, I am here. Manifested for you.
Manifested for you. Yes.
Waongozwao na roho wanaitwaje?
Ndio wana wa Mungu.
Kwa hiyo mimi na wewe ni kina nani?
Wana wa Mungu.
Tuliokolewa ili tuitwe nani?
Wana wa Mungu.
Now let's read proper.
Yes.
Romans 8.
mstari wa 19.
Yes sir.
Maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi.
Maana viumbe vyote pia vinatazamia, my God.
Yes.
Kuna limgodi limekaa mahali linatazamia.
Yes.
Lini mtoto wa Mungu atakuja hapa?
Yes.
Lini mtoto wa Mungu atakuja hapa?
Yes.
Nimekwambia sababu kwa nini Mungu aliupenda ulimwengu alafu akamuokoa mtu ili amwachie mtu akaokoe migodi.
Yes.
Nisikilize. Wewe umekombolewa au hujakombolewa?
Nimekombolewa.
Wewe ulikombolewa kwa nini?
Kwa damu.
Ulikombolewa kwa nini?
Kwa damu.
Jibu kama mwenye uhakika, ulikombolewa kwa nini?
Kwa damu.
Kutoka wapi?
Kabila.
Kwenye
kila lugha. Kila jamaa. Kila taifa.
Ulikombolewa.
Yes.
Kwa
damu.
Weka thamani. Damu ya
thamani.
Ya nani?
Ya Yesu Kristo.
Maana yake kama damu ya thamani ilikukomboa wewe.
Yes.
Nisikilize, ulipotoka wewe ardhi haikutoka.
Yes.
Mungu aliupenda ulimwengu lakini aliwatoa watu kwanza.
Yes.
Baada ya hapo hawa watu waandakiwa kurudi kule sasa na damu iliyo wakomboa.
Yes.
Unaanza kukomboa viwanja.
Amen.
Unaanza kukomboa madini.
Amen.
Unaanza kukomboa bahari.
Amen.
Unaanza kukomboa anga.
Amen.
Yani ili anga liwezi kukaa hivi hivi, lazima lirushe ndege yangu.
Yes.
Kama sio ndege yangu, lazima liwe na satellite yangu hapo juu.
Yes.
Kama sio satellite yangu, lazima iwe na mayu.
Yes.
Mimi nilikombolewa kwa damu kutoka kwenye kila kabila. Maana yake kuna migodi imeshikwa na Wanyakyusa. Kuna migodi imeshikwa na Wasafwa. So I'm going back in the name of Jesus.
Yes.
In the name of Jesus as we pray.
Yes.
You think, oh my God. Ngoja tushiriki damu ya Yesu kesho leo. Na ninaposema ulikombolewa kwa damu ya Yesu, ina maana kwenu wewe mtu akasema damu ya Yesu robo kilo hii hapa, au damu ya Yesu lita 4 hii hapa, jamani tunaombeni. It is the word of faith kwamba damu ya Yesu ilitukomboa. So when I say we are going to take the land, maardhi, maviwanja kwa damu ya Yesu, maana yake nini? Kama ambavyo kwenye wokovu wetu sio kwamba wahubiri walikuja na damu akawa anazimimina mimina. No, walikuja na maneno ya kuhubiri. Maana as we talk, the blood of Jesus goes forth. Kama inahitajika 800,000 ili ile ardhi ije huku, damu ya Yesu itaileta 800,000. Alafu hiyo 800,000. Now let's do economics. Twende kwenye economics kidogo. Gold is a transfer of value.
Yes.
Sinio?
Yes.
Kwamba for you to keep, if you can't keep dollar, keep gold. Kwa hiyo manake, you can count your money in gold.
Yes.
But also, if you want cash, you let go the gold to get cash. It is the same. Blood of Jesus is like gold. It's like an asset.
Yes.
There, when you offer it somewhere by prayer, there is a transactional,
yes,
supernatural transaction moving.
Yes.
Mungu anakuletea mtu kutoka kwenye kabila mwenye huo mzigo.
Amen.
Sema kwa damu ya Yesu.
Kwa damu ya Yesu.
Kila mwenye mzigo wangu.
Kila mwenye mzigo wangu.
Wa kununulia property.
Wa kununulia property.
Wa kununulia ninachotaka kununua.
Wa kununulia ninachotaka kununua.
Wa kuwekeza.
Wa kuwekeza.
Kwenye idea niliyonayo.
They
are coming now in the name of Jesus.
I'm
calling them forth now.
I'm calling them forth now.
With whatever they carry.
Whatever they carry.
5 minutes to go. Now. Please read there. So we already know tumeokolewa kwa damu ya mwana kondoo.
Yes.
Na baada ya kuokolewa sisi, kinachofuata kuokolewa ni nini, watumishi wa Mungu?
Yes.
Ni ulimwengu.
Yes.
Ulimwengu na vitu vyake.
Yes.
Ulimwengu na mamigodi, mtumishi.
Yes.
Ulimwengu na madhahabu huko. Wewe unavaa tu magoldi yako ya kufamba. Mtumishi wa Mungu. Naomba nikupe taarifa. Hata kama unaweza kununua gold karat moja au ka gram kamoja au nusu gram, please don't wear fake. Sijizoeze. Usijizoeze. If it's gonna be gold, please let it be original. Machani mengine na maereni mengine ya silver na nini unaweza kuvaa hata mafamba. But if it is gonna be gold, hata kama is a little gram, please take original. Don't put in your earring fake stuff. You'll be hearing fake things. Aha. Ah. Narudia tena, if it's gonna be, tell your neighbor, if it's gonna be gold. Kama itakuwa maplastiki na mara nini mengine sawa. I tell you as your pastor, I know the meaning of it. I'll tell you on Sunday maybe. I'll tell you the expense of the spiritual realm for you to wear fake stuff. Do you know Balenciaga? You know this company called Balenciaga. Imetengeneza mfuko wa plastic unauzwa dola 1,700. Hii milailoni sisi huku tunaiban kwa sababu ya stress za kimazingira. Wenzako wametengeneza as a fashion. Yeye tunanua ule kile kifuko cha plastic. Ma plastic haya. $1,500. Fashion has gone wild. And people are buying like crazy. Inakuja kwenye box, unafungua box, unafungua sio nini? Na watu wanapost themselves uncovering my my dirty bag of Balenciaga. It's crazy. Warumi baba, Warumi.
Warumi sura 8 mstari wa 19.
Yes sir.
Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu.
Viumbe vinafanya nini?
Vinatazamia.
Sema kwa maana viumbe vyote pia.
Kwa maana viumbe vyote pia.
Including fish.
Including fish.
Including pundamilia.
Including pundamilia.
Jamani, zebra amekaa mahali na zusubiria. Nani atanichukua mimi anipeleke kwenye zoo yake?
Yes.
Hao ni wanyama wanatakiwa kutembea tembea kwenye bustani yako. Acheni kuweka wanyama wale wako wa udongo. Ah. Unachora hapo tu wako unasema this is zebra. You have to see. Wewe tulia tu. Aha.
Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu.
Sema viumbe vyote vinasubiria kwa shauku nyingi.
Viumbe vyote vinasubiria kwa shauku nyingi.
As with the earnest expectation.
Yes.
Creatures are waiting for the manifestations of sons of God. Now, what is manifestation of sons of God? That is Sunday. What is it? What do we mean when we say the manifestations of sons of God? I need two services to preach that. And that can only be Sunday. For now, just know, the world is waiting.
Amen.
Creatures are waiting.
Amen.
For the manifestation of you.
Yes.
Wewe umekaa huko unalamika sina hela, sina maisha. Hela kule inasema hivi, when will this guy come? Na hapo nimetumia neno la kinyenyekevu. Ni kama ile zile look at this fool. He's passing us why we are suffering here. And I will tell you why. Watch. Mstari wa 20. Sababu kwa nini viumbe vinakusubiria wewe nice? Yes.
Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili.
Neno pia umeliona?
Yes.
Kwa mwanadamu aliwekwa chini ya ubatili.
Yes.
Anasema na viumbe vyote pia viliwekwa chini ya ubatili.
Yes.
Kwa damu ya Yesu, Yesu alivyokuja aliwatoa watu. Sisi akatuacha. Kwa viumbe vimekaa. Sisi bado tuko kwenye ubatili. We are waiting for those ambao Yesu amewaokoa.
Yes.
Waje huko aseme mane, come out.
Amen.
Gold, come out.
Amen.
Viumbe navyo pia vilitishwa katika ubatili.
Yes.
Now by this time you should know. I believe kwa shule leo hapa pastor yenu, by this time you should have known kwamba shetani hana mamlaka ya kuzuia chochote.
Amen.
So ukisikia watu wanatoa kafara ili wamiliki migodi, unajiuliza swali lako ni hili: kwa nini natakiwa usike kafara na wakati huu ni mgodi tu, damu ya mbuzi? Now what if you go there with the blood of Jesus? Yesu, kama hawa wajinga wanapata dhahabu nyingi kiasi hiki, kwenye mgodi wao kwa sababu ya damu za mbuzi na damu za watu. What if I katora pragito za tia with the blood of Jesus? Now you'll understand your pastor why he always puts blood on the doors of your shops. Because there we are commanding the land to respond for you. Wacha tushiriki damu ya Yesu kesho. Alafu tupige mizigo.
Amen.
Alafu tukishapiga mizigo Jumapili nikueleze manifestation of sons of God ni ipi. Ukiweza tumishwa Mungu, ukiweza Jumapili lock in yourself for all two services. Ukiweza, it's not a must. Ukiweza. Usipoweza hudhuria ibada ya kwanza, rudi nyumbani. Ukipata chance ukiwa nyumbani, watch the second service. Because it's going to be progression revelation. What I will preach on Sunday morning is not what I'm going to preach Sunday afternoon. It's going to be completely different because I need two services to expound the study of the manifestations of sons of God. What does it mean when the Bible says manifestations of sons of God? For now, raise up your hands. Mungu nakushukuru kwa ajili ya watoto wako. Thank you for everything that I've delivered today.
Amen.
Hawa watu mwatenga kwa ajili ya kazi jema.
Amen.
Hakuna hata mmoja kati yao atakayekuwa hana kazi.
Amen.
Tayari Biblia imeshasema kwa ajili yao.
Yes.
Ya kwamba hawa waliokombolewa kwa kusudi wazitende kazi njema.
Amen.
Kwa sababu hiyo, ewe Bwana, hakuna yeyote atakayeonekana hana kazi mtaani.
Amen.
Na walio na kazi tani kazi zao ziitwe kazi njema.
Amen.
Wakuu hao wa kazi wanaosimamia kazi au wao wenyewe wakiziangalia kazi zao akasema kazi yangu ni njema.
Amen.
I speak blessing for them in Jesus name.
Amen.
As you prepare them, Father, for tomorrow's service, that we are going to partake the communion.
Yes.
I pray in the name of Jesus.
Amen.
Fungua roho zao na mioyo yao.
Amen.
Kuwa tayari kupokea.
Amen.
In Jesus name.
Amen.
Kesho watu wa Mungu saa 3 kamili asubuhi tunaanza prayer, saa 4 kamili pastor anaanza kufundisha, kwa sababu kesho nataka tuende ndani kwenye somo la damu ya Yesu. Mungu akubariki na kukulinda.
Amen.
Mungu akuangazie nuru ya uso wake akufadhili.
Amen.
Mungu akuinulie uso wake akupe amani.
Amen.
Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
Amen.
Nenda kafanikiwe kwa sababu nchi inakusubiria.
Amen.
Viumbe vinakusubiria.
Amen.
Mwambie yako viumbe vinanisubiria.
Viumbe vinanisubiria.
Sitachelewa tena kuviendea. Sema hela inanisubiria. Ardhi inanisubiria.
Ardhi inanisubiria.
Anga inanisubiria.
Anga inanisubiria.
Nikwambia kitu kingine.
Yes.
Bahari inasubiria mzigo wako utapita lini? Container yako itapita lini?
Yes.
Meli yako itapita lini?
Yes.
Barabara ya Dar Mbeya. Dar Tunduma inasubiria lori lako litapita lini?
Yes.
Say I'm coming, I'm coming, I'm coming. I love you guys. Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp na Mungu atakubariki sana.